It's the kids, baby.
Kama tupiki kikomo ngoro, wadada embe dodo, wamepodo kapodo. Ruka kama umebano na kyo, wechonga fanya fujo, kuna viru mendago. Watu wanazidi shonana, yoto baridi noma sana. Kama ukichoka simama, kaunta viti vimejazana. Walo lalo siwa mshe, paka mizuke tukate.
Have some, drink some, smoke some, eat some.
Kwenye television hivi ndivyo ninavyotona, never miss the mission. Big dream with a big vision. Darasa lako ni maisha, hii ni kama tuition. Kama unaozea pata potea, zalitokea bwicha mikeka mapenzi pana beti yana. Utabingo ujea wapi tokea, jia kosea sasa una pesa nini, ni maumivu bwana. Yapaswa uende miss miss. Muda ukifika wa ku celebrate.
Have some, drink some, smoke some, eat some.
Oh yeah, 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 yeah.
Pop some.
Have some, drink some, smoke some, eat some.